Waluwa kuno nyeleza okukoledwa nechizulibwa anti amawanga aganyomebwa gaite ethnic minorities mungeri ea kagendere gaze gale kebwe bali mubienji giliza ebyo mutindo. Alipote nilaga anti ebintunga omwendo gw'abasomesa sente zigenda masomero mbitundu bino sako omwendo gw'ebibiina abana bano mwebasomera gucha kuchali kusomoza kwa amaanyi mu masomero mu bitundu awali amawanga agayisibwamu amaaso. Okunonyereza kuno kwakoleddwa akakiiko ka Equal Opportunities Commission agakola ku bwenkanya okumala ekiseera kya mwaka mulamba mu bitundu 20 okuli Masaba, Karamoja, Renzori ne West Nile.